ardayda iskuulka Baydhabo Primary and Secondary School Yakobsadeen doorashay iyo ka dooradayeen gudoomiyaha iyo ku xigeenka ee midowga ardayda iskuulka Baydhabo iyo noo sharxiinta hayeen ilaa iyo dhor qofood oo ku mid ah ardayda odayntum oo saacad gaadatay gudib waliba gudoomiyaha iyo ku xigeenka ka guuleysteen Bishaar Maxamed Abdi iyo Nasteexa walibana iyo sii wada doonana hoologii hore iyo on hayeen gudoomiyalkii hore iyo horumarinta walbarashada ardayda iskuulka ankoreen haano ku mid ah ardayda iskuulka ayaa gudoomiyaha iyo ku xigeenshii in ka hambalyeen guulaha iyo ona kala dardaarameen iyo sifeeyo iyo gudadan waajibaad sho
ahlan assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaat anoo maala aan saal yusuf een may ku mid ah ardayda class school baydhabo primary and secondary school een may bagee ka runtii ka faraxsanaa antuni dhidii doorashada soo ardayda dhanka midaysni een may bana hani ka dhamaatay si khair alhamdulillah dhamaan aan guuleysay digdoomi gudoomi kaga meel balaa hambalyo een may ban rajaynaa antu walbadan ka kordhi doona een saasoo kale may balaa dadka ku bad inuu guulaha muqof man qayb samaysa een yoona may balaa la shaqeeyo walaalayn een horumar feerisan laa
aanu maayleero naayma maxamed xasan oo ku soo school baydhabo primary secondary school oo geekan inta ku dhiyaasi doorasho oo gudoomiye gudoomiye ku higeen walba la hambalyo hambalyo dadkii badiyan walba rajay doone intii oo safar wala qowdo doonaan dadkii oo hadda gudoomiye inta ta guure iyadan ka faraxsan wallahi intii gibr la dooran walba rajay doone intii safar wala qowdo doon
awalan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba'da salaam anoo magaalay raawna ibsa abdi ali oo ka tirsan ardayda dhigdaasi school baydho primary and secondary school taada kale doorashada inta geeka ka dhiyaasi meel rais ee iyadan ka faraxsana sfeelahniin ka dhamaati meel jeeyay intii oo sfeel waajibaad shoon qabsada oo sfeelani suu'a shaqeeyso sfeelan wal shaqeeydoona insha Allah may balaha walaalogay nisteexdeero guuleysay saaso kal gadoomiya intu siin hanbalin ku diray walaalay nisteexa guuleysay lahaa hormar waan 2024 2025
dhanka kale gudoomiya iyo ku xigeenshi ayaa ku hadalay sadayo waajibaad shoo iyo hanku bahal lahaayeen waan iyo hormar an ka horseeda lahaayeen ardayda iskuulka Baydhabo Primary and Secondary School
alxamdulillaah ilaahay mahadna suqnaati oo geekantay in suurta gelintay aan ka guuleysado midow gudoomiyaha ku xigeenka midow iskuul Baydhabo Primary and Secondary School maadaama ay tahay maalintii ka horeeyti ama doorashadan ka horeeyti oo gabar ku muuqdaas oo naga tagay gabartii ka horeeyti ka guuleysatay adeedan ka faraxsana insha Allah mar walba way naga daan toqteenkan ka horeeyti galaan rajay horta markan ka horeeyti waana lan kala mudarsii korno u deersaan oo madaxdii wad nagani alxamdulillaah saad meel aad u surniin meel ku leeyaan rajay
waay walaalay Bishaar Maxamed Abdirahmaan waan waliba tartamay sanadisiyadkan 2024 oo 2025 gudoomiyaha iskuulka Baydhabo midow ardayd ee sanadkan sanadisiyadkan hadda soo insha Allah waan waliba rajay in aan naqdo doona gudoomiyaha ka faylaa ee hamar iskuul Baydhabo waliban rajay in aan bedeli doono waxyaabo badan hore in jiraayeen hadana walbana ha kordhi doon dhinaca ilmalaatii dhinaca walbarashada in sheegshay walba haat in aan ha kordhi doono rajay insha Allah waan waliba rajay doona anti ardaydan ila shaqeey doonaan saddex hore baan shaqeeyaan gudoomiyalkii iskuulka hore gudiyaan qowda insha Allah
gudoonka usub ee la dooraday iyo waliba ardayda si hoggaamiyo doonana sanadka 2024 ilaa 2025